MC Dance.
Era Madrigo, Tonda International. UG's 20, DJ Flex, Pafidimba.
Original, we are the baddest from Joe Flex Music.
Chapuza marapa, kukwira nukamata, kupaya zitirema, ntua kweze mata. One of the best, we kuno siva gamba, vakamba, nukamba, chitamba zetiawa.
Set up, ni mabigi timu kuno. Set up,
we kwestu walitumpa ifwe.
Set up, ni mabigi timu kuno. Matiko na tonde international kuno.
Pase chef iko fuma ba, njine obongo, memoli ni majibi. Ninshu kuchensa, ndemone go kuchensa. Wamona mole sanangu, wamona kubensa. Wiyumfu haba pondo kuba kufiala. Ivo si vipanga sensi nishini dada. Ndafya ni katuada. Matuende international. Kale lupwile matuende international. Mune. Don't play with God what is thinking to do. Cause whatever you can do is nothing to do. Matrigo na tuende civica international. DJ Flex Mafilimba international.
Waza marapa kukwira nukamata. Kupaya zitirema nchua kweze mata. One of the best we kuno siva gamba. Vakamba nukamba chitamba zetiawa.
Atireka ni vapende nga gero na tuswende. Kufa pa bitch azikonga aisha. Nfaka double face I put an assista. Vena vango zonda pari bena kafuko. Uzafana chikonko inelesa fame paper. Tizi kugeto hapo ndishi watisofa. Beef no beef rakatiko sika kuta. Sakiri ravana na fjuta hapa mwambata.
Set up ni mabiki timu kuno. Set up
we questu walitumpa ifwe.
Set up ni mabiki timu kuno. Madrigo na tuende international kuno.
Uza marapa kukwira nukamata. Kupaya zitirema nchua kweze mata. One of the best we kuno siva gamba. Vakamba nukamba chitamba zetiawa.
Set up ni mabiki timu kuno. Set up
we questu walitumpa ifwe.
Set up ni mabiki timu kuno.
Set up team tuende na trigo. Me Mr. Trico the butt level. Manager Mr. Zem Karufyanya is here. Governor Nadeza. Era Zef Dede. Era Eriato. Era Ugorango.
Jeff Flexi.
General Tanga Tanga.
Keto Chia Mumbafu.
Era Yopfire.
Batu Mani Wachi Dodo.
Era
Wajizo Wachimuda. It's your boy Mani G. Now Jada by the box. Ami Buka there see you. This is to Zambia. Wana Intetu Nigazi. Eko penda muma figazi. Era tonde famu. Paxi toto ende.
MC Dance
era
Debi
na mwevo. Apo. Dite era. Na masoja bakwa.
Hey, your Frex, your Frex, your Frex. Turn it off, bro.